Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kandi no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenie Mukankosi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Uyu munsi turaganira ku byerekeye ubuzima bwo mu mutwe. Turabashimiye cyane abatwoherereje ibibazo mwifuza kubaza umutumirwa wacu ari nawe wanyu. Ibisubizo ni mu kanya gato bimujye kuri ikaze kandi mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hari ibibazo bitandukanye byo mu mutwe abantu bagira biturutse kandi ku mpamvu zitandukanye. Akenshi abantu ntibabasha kubyikuramo ubwabo bonyine. Hari igihe babona ababafasha ariko hari n'igihe batabona uwo bagana kugira ngo abafashe gusobanukirwa n'ibyo barimo kunyuramo. Uyu munsi twabatumiriye Bwana Emmanuel Nyampatsi, ni inzobere avura abantu bafite ibibazo by'imitekerereze byaturutse ku bikomere byo ku mutima. Reka rero tumwakire Bwana Emmanuel Nyampatsi, urahura komeye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Muraho neza. Murakoze kunyakira ku Ijwi rya Amerika.
Yee. Rwose ndabizi ko uri mu kazi kenshi ariko kuba tuboneye umwanya ni ibintu umuntu atabona uko abigushimira. Nagira ngo ubanze wibwire abatwumva.
Murakoze cyane. Nkuko wari ubivuze, amazina yanjye nayo ngayo, nitwa Nyampatsi Emmanuel. Nkaba ndi umugabo wubatse, nkaba nkora umurimo wo gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze byavuye ku bikomere byo ku mutima bahuye nabyo mu mateka yabo mu buryo butandukanye. Nkabikora mu buryo bwa kinyamwuga kandi nkabikora nk'umuntu wikorera, mu kuvuga udakorera mu bitaro bya leta cyangwa se by'abikorera, ahubwo ufite kabine ye yihariye yakiriramo abakeneye bene ubwo bufasha.
Mwatangiye ryari iyo kabine mwayishinze ryari, iherereye hehe?
Mu by'ukuri iyi gahunda yo gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze, ibikomere byo ku mutima, nayitangiye muri 2014 ariko nkorera mu miryango itari ya leta itandukanye. Rero gutangira kwikorera byatangiye umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu, nibwo nafunguye iyo kabine, icyo cyumba cyo kwakiriramo abantu babikeneye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kicukiro. Niho nkorera, abankeneye niho bansanga, nkabaha ubufasha baje kunsaba.
Mwatubwira uburyo mukoresha se kugira ngo mutange ubwo bufasha? Tumenyereye ubuvuzi busanzwe, mwebwe mubikora gute?
uburyo nkoresha mu byukuri bufite aho butandukaniye gato n'ubuvuzi busanzwe, kuko njye ntakoresha imiti, nkoresha psikoterapi. Sinzi mu Kinyarwanda uko nayita, ariko ni uburyo bwo gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze dukoresheje ibiganiro, kwinjira mu mateka ye, mu bibazo byamuhungabanyije cyangwa se byamukomerekeje, byamuteye agahinda, byamuteye intimba, byamuteye kumva atiyakiriye, kumva aremerewe. Noneho uko tumutega amatwi bikadufasha kugenda tubona uburemere bw'ikibazo afite, ariko ari nako dutahura n'uburyo bwo kumufasha.
Bwana Emmanuel, mbere y'uko mirongo icika, mwarimo murimo kutubwira ukuntu uburyo mukoresha ibiganiro kugira ngo mwumve ikibazo uko giteye, mugere ku muzi wacyo, noneho mubone uburyo mwakoresha kugira ngo mumufashe. Abantu barabyitabira ko ubusanzwe umuntu kugira ngo avuge akamuri ku mutima atari ikintu cyoroshye.
Ni ikibazo mu by'ukuri cya rusange. Usanga kwitabira ibiganiro bituma umuntu agomba kuvuga ibibazo bye, cyane cyane abibwira umuntu adasanzwe amenyeranye nawe. Usanga ari ibintu bitorohera abantu benshi cyane, ku buryo bamwe rwose agusaba na randevu mukumvikana umunsi azazira, ariko igihe cyagera ukamubura, cyangwa se akakubwira ati ngize izindi mpamvu zituma ntaboneka, ariko nyuma mwazahura akakubwira ko yigiriye ubwoba bwo kwifungurira umuntu adasanzwe amenyereye. Icyo kibazo rero cyo kutifungurira umuntu utamenyereye usanga ari ikintu abantu benshi bafite, kigahura rero na kimwe cy'umuco nyarwanda cy'uko umuntu agomba kwirinda kwimena inda, umuntu agomba kuba kugira ibanga ryibye. Ugasanga iyo ni inzitizi zituma abantu badakunda kwitabira serivisi zacu. Ntabwo ari yo yonyine, hari n'izindi. Hari abantu bizira yuko kuza.
Reka dukomeze noneho tureba abantu baza. Akenshi baza babagana ni urubyiruko, ni abantu bakuru, abakunze guhura n'ibibazo babitabaza n'ibandi.
Kugeza ubu abantu benshi bakunze kutwitabaza n'abantu bakuru, abashaje cyane no ntago bakunze kuza. Abantu bakuze, ababyeyi, abagabo n'abagore, abo nibo bakunze kwitabira. Ngira ngo binafitanye isano n'uko muri iki gihe usanga mu ngo nyinshi hari ibibazo by'amakimbirane, kutumvikana kuri bamwe, bikagera no kubutane no kubana batabanye. Urubyiruko narwo ruraza, ariko si cyane. Abo dukunda kubona bo mu rubyiruko ni abaherekejwe n'ababyeyi babo babibasabiye, babyifuza, nabo bakaza tukabafasha. Rero abenshi dukunda kubona n'abubatse, cyane cyane abafite ingo zirimo ibibazo, cyangwa se niyo bitaba ari ibibazo bishingiye ku rugo, ariko ugasanga ni umuntu mukuru ufite wenda amateka yanyuzemo yamugoye cyane, yakwiyongeraho n'ibibazo by'imibereho y'ubuzima by'uyu munsi bikamubana byinshi, akaba yakenera ubufasha.
None se Bwana Emmanuel Nyamatsi, iyo umuntu yashingira kuki, yabwirwa n'iki niba agomba gufata icyemezo cyo kuza kubasaba serivisi aho kujya mu baganga dusanzwe tumenyereye ku bitaro byabaye bya leta cyangwa iby'abigenga?
Icyo ni ikibazo cyo kumenya amakuru, kuko wenda icya mbere navuga ni uko ntabwo serivisi yacu iri mu ipiganwa n'ibitaro bisanzwe cyangwa se izindi serivisi zitanga ubufasha ku bibazo by'imitekerereze. Uwashaka yadusanga, uwashaka yajya muri ibyo bitaro. Ikinyuranyo ni uko twebwe twinjira cyane mu mateka umuntu yanyuzemo, twinjira mu bibazo umuntu afite, twinjira cyane mu gahinda, mu ntimba, mu mujinya, dushaka imizi y'ibyo bibazo kugira ngo ibisubizo binaturuke muri we. Urumva rero nta miti dutanga nk'uko nabikubwiye. Dushobora gufasha umuntu wabuze nk'ibitotsi kongera gusinzira kandi nta n'umuti yanyoye. Urumva rero ko approche yacu irinjira cyane igacukumbura, wenda ngira ngo no mu bindi bitaro haraho babikoresha. Ariko twebwe umwihariko wacu ni uko tudakoresha imiti, kandi bikaba byafasha umuntu gusubira ku murongo akongera kumererwa neza agakira. Ndetse hari n'abaza bafite indwara zimwe izananiwe imiti ariko yaza muri counseling agakira. Ndumva ari cyo nagusubiza kuri icyo kibazo warumbajije.
Hari abari batwandikiye ku rubuga rwa Facebook, tubahaye umwanya wo kugira ngo babaze ibibazo. Najya ngo numve ko umwe mu bifuzaga kugira icyo yabaza niba yaba ari ku murongo kugira ngo tumuhe akanya. Innocent, urahari? Innocent ntabonetse, turongera tumushake. Ndizera ko imvura iraba yoroshye. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Bwana Emmanuel Nyampatsi, nimutubwire muri make nk'indwara muvura muri klinike yanyu.
Ni nyinshi indwara abantu bakunze kuza bafite, ziratandukanye, ni nyinshi cyane. Wenda izo bakunze guhuriraho ni eshatu. Iya mbere inafite n'umubare mwinshi mu Rwanda, mpereye nko ku bushakashatsi bwakozwe n'ishami ry'ubuzima n'abashinzwe ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe muri Minisiteri y'Ubuzima. Ni n'ubushakashatsi bwakozwe muri 2018 ariko butangazwa mu kwa mbere 2019. Indwara yitwa depression, yita indwara y'agahinda gakabije, ifite umubare munini w'abanyarwanda kurusha izindi. Ukunze gusanga koko abantu benshi badusanga baza bayifite. Ni indwara rero ntabwo twakwinjira muri mu biyiranga byose, ariko bimwe navugamo nuko ari agahinda kavanze no gucika intege, aho umuntu aba yaracitse intege mu buzima, yumva ubwihebe bwinshi muri we. Ibyamushishikazaga bitakimushishikaje kuri bamwe, ndetse yumva ashaka kwiyahura. Hari n'ababa barabigerageje bikabananira, cyangwa se guhora umuntu yumva arakaye cyangwa se ahindagurika, rimwe akumva arishimye ubundi akumva uburakari buramurenze. Ni indwara kandi ikunze kujyana n'ibintu byo kwigunga, umuntu akumva yaba wenyine, nta bantu ashaka kwegera, ndetse n'abaje bamusanga akumva yabahunga. Ikanajyana kandi n'ibintu byo kuzinukwa, kuzinukwa mu buryo bwose, kuzinukwa ubuzima, kuzinukwa ibiryo, kuzinukwa imibanire, kuzinukwa imibonano mpuzabitsina, kuzinukwa ibirori, kuzinukwa ibintu byinshi bitandukanye umuntu yabagashishikariye, cyangwa se guhura n'umunaniro kandi nta n'icyo umuntu yakoze ari kugahura wumva umubiri wawe unaniwe, cyangwa se kwibona mu ruhande rubi gusa. Hari ukuntu usanga umuntu ufite iki kibazo iteka yibona nabi, yicira urubanza, yumva ari umuntu mubi, yumva adakwiriye kuba nk'abandi, adakwiriye kwishima nk'abandi, akaba yanahorana n'inkomanga ku mutima. Ibyo byose ni bimwe mu bimenyetso bikunze kuranga iyi ndwara bita depression mu rurimi rw'amahanga, ariko wumva kubera kuvugwa cyane abantu bamaze kuyimenyera, ubundi uburyo nyabwo kwivuga ni depressive disorders. Ariko ugasanga ibyo bimenyetso bikunze kuranga abantu bayifite. Iyo ni imwe mu zo twakira. Iya kabiri ni PTSD, post traumatic stress disorder, mu Kinyarwanda twayita niyo bita ihungabana mu by'ukuri. Trauma nayo ngira ngo isigaye ni ijambo rimaze kumenyerwa cyane, batikanaka afite trauma. Iyo ni indwara ivanga agahinda n'ubwoba, igashingira cyane ku mateka mabi umuntu yanyuzemo. Muri iki gihe turi kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 27, biradusubiza mu mateka y'ihungabana abantu bagiye banyuramo, ndetse bamwe bagifite kugeza n'uyu munsi. Kwicirwa abawe, gusenyerwa, kubura ibyawe byose, ni ibintu bitorohera abantu kubirenga no kubikira. Ugasanga rero umuntu ahora muri ayo mateka mabi yanyuzemo, cyane cyane hagira ikibi mwibutsa, ugasanga yasubiye inyuma cyane. Rero uko gusubira inyuma gukunze kujyana n'ibimenyetso bimwe na bimwe, nko kumva ugasanga nk'umuntu ahora arota kenshi ibintu bibi yanyuzemo, cyangwa se arota byongeye kumubaho. Hakaba n'ubibonye atagombye kubirota, ariko yaba yicaye nka gutya akabona bya bintu bibi byamubayeho biragarutse, amashusho rwose akabona neza neza birabaye, akaba yanahunga kandi ari ahantu mu by'ukuri hatagize n'ikibazo hamuteye. Cyangwa ugasanga umuntu arakora uko ashoboye ngo yirinde kujya ahamwibutsa aho yakomerekeye, yirinde kubona ibibimwibutsa, yirinde kubona abantu bamwibutsa ayo mateka, agakora uko ashoboye kose agahunga icyamuganisha aho ngaho yanyuze. Ibyo byose ni ibimenyetso bikunze kugaragaza umuntu ukifitemo ihungabana, ugendana ingaruka zaryo mu bitekerezo bye ndetse no mu mubiri we.
Birumvikana ni ibibazo. Ndumva ni ibibazo bijyana n'amateka u Rwanda rwanyuzemo, ariko kandi nk'uko murimo mubisobanura n'ubwo muri bukomeze mukadusobanurira, ariko ndumva ari nk'indwara zisa nk'aho zishobora kuba zikomatanyije cyangwa se zigaragara mu buryo bumwe. Bigomba kuba bibasaba gutega amatwi cyane umuntu ugiye gufasha.
Yego, nibyo, kuko hari igihe usanga umuntu nk'izo zombi maze kuvuga zombi zimuhuriyeho, afite ikibazo cya depression, afite icyo kibazo cyo gucika intege ariko kivanze na trauma, kubera yuko umusuzumye ugasanga ibimenyetso bya trauma arabifite, ibimenyetso by'agahinda gakabije arabifite, ibimenyetso by'umuhangayiko arabifite. Ubu iyo n'indi ya gatatu nari ngiye kubabwira, yo kubaho noneho uhangayikiye ejo hazaza, nacyo ni ikibazo kiriho muri iki gihe. Usanga abantu bahangayikiye imibereho, cyane cyane iyo afite ikibazo cy'ubukene, ugasanga ubukene bubaye ikivumbikisho gituma uwo muhangayiko wiyongera
ariko nta utahangayika ntabaciye mu ijambo mu mibereho nta utahangayika ngo avuga ati ejo nzamera nte ngo ndetse bibe byana muhana ingufu zo kuba yategura ejo hazaza uwo muhangayiko mwajya gisobanura uko ubumeze
nyine nibi ngibi byose kugira ubwoba nabyo buryo birasanzwe ikintu kigukanze urikanga nyine ukagira ubwoba ibyo birasanzwe nta nuwo bitabaho gucika intege ari ikintu kiguciye intege ibyo nabyo birasanzwe nta n'umuntu bitabaho ariko noneho bihinduka uburwayi iyo byamaze kuba ubuzima bwa buri munsi urabona umuntu amaze amezi atatu ahangayika buri munsi amaze amezi atatu agira ubwoba buri munsi amaze amezi atatu afite agahinda ka buri munsi icyo ni igihe gitoya mvuze hari n'umara umwaka imyaka ibiri itatu ubu hari n'abamaze irenga 20 ari gutyo babayeho ngira ngo urumva aho bitandukaniye kuba nahangayikira ikintu ariko nabona igisubizo ubuzima bugakomeza wa muhangayiko ugahagarara cyangwa ukagabanuka cyane ibyo birumvikana ariko noneho biba ikibazo iyo nije ngeze aho navuga ko ndi mu gisubizo usanga wa muhangayiko wakomeje nakomeje kugumana ndafashe urugero nk'urwo rugero twari tuvuze tuvuge umuntu afite ikibazo cy'ubukene afashe icyemezo aravuze ati ngiye kwiyemeza gucuruza aracuruje arungutse oya arungutse ariko amaze kunguka kubera yuko yari amaze igihe yaramenyereye kubaho mu gihombo rwa rwunguko agize ntirumushimishe agahita atangira kuvuga ati yego ndungutse aka kanya ariko se ni iki kimbwira ko ejo nzaba ntasubiye ku kanjye noneho nubwo yari ageze ku kintu kimushimisha ariko ntabashe kwishimira cya kindi yari agezeho agakomeza kwigumira muri ya mitekerereze imubwira ngo ni hahandi hanjye nubwo nari mbonye igisubizo ariko nta kizere ko kizaramba noneho akigumira hahandi yari ari
none iyo umuntu yafashe icyemezo cyo kwivuza akabagana kugira ngo mumufashe ahindure imitekerereze byaba bifata igihe kirekire bikurikije igihe umuntu amaze afite ibyo bibazo hari mwavugaga muti umuntu ashobora kuba amaranye ibibazo imyaka irenga 20 undi akaba yenda bimaranye umwaka umwe cyangwa ibiri no kubona igisubizo cyangwa se kubasha kuvurwa nabyo bishobora guterwa n'icyo gihe umuntu amaze
oya ibijyanye no kuvurwa biterwa n'umuntu ni nk'uko twarwarira rimwe inkorora tukivuriza hamwe tugafata imiti imwe umwe akamara ibyumweru 2 yakize undi akamara ukwezi atari yakira n'ibindi ni uko nguko hari uwaza rwose afite ibibazo biremereye cyane yanyuzemo ariko uburyo bwe bwo kubyitwaramo bugatuma ibiganiro mugiranye bimufasha kugaruka ku murongo vuba undi akaba wenda atari n'ikibazo gikomeye cyane ariko akazatinda kugaruka ku murongo ni ukuvuga rero ko abantu ntabwo kuko badateye kimwe batakira ibintu kimwe batabyitwaramo kimwe hari abo usanga bagaruka ku murongo vuba hakaba n'abandi usanga bagaruka ku murongo ku buryo bugoranye
aha bitumye nibuka umuntu mu bamaze kwandikira kuri Facebook twari twashyizeho ubutumwa cyangwa se twatanze umwanya wo kugira ngo abantu baduhe ibitekerezo batubwire niba hari n'ikibazo bafite bifuza kubaza umutumirwa twabwiye ko twabatumiriye nyine impuguke kuvura abantu bafite ibibazo by'imitekerereze byaturutse ku bikomere byo ku mutima. Tuvuga ko mu ndwara ibyo bibazo bishobora gutera harimo izo ngizo maze kudusobanurira, harimo ihungabana, agahinda gakabije, umuhangayiko, wabwiye gutinya kujya aho abantu bari, kudatuza, guhora umuntu ari muri rwinshi, kutizera abandi. Batubwira ko hari n'abadatinyuka kuba bavuga ibibazo bafite, gushaka kunoza ibintu ku buryo burenze, kubura ibitotsi cyangwa se gusinzira bikabije, kurya cyane cyangwa kuzinuka ibiryo, kuzinuka imibonano mpuzabitsina cyangwa kubikora ku buryo burengeje urugero n'ibindi. Ubwo rero umwe mu batwandikiye yagize ati, ariko mana yanjye atuzi ko ibintu byose bizahindurwa uburwayi. Ati, none se ni ryari umuntu mu buryo mpuzamahanga cyangwa se mu buryo bwa biyoloji wagena ko yariye ibiryo byinshi ngo gusinzira cyane nabyo ngo ni uburwayi? Ati, none se ati njye ndabaza iyo ntera cyane, ati igipimo mukoresha ni ikihe kiri ku rwego mpuzamahanga? Ko mfite impungenge ko ibintu byose bizahindurwa uburwayi, cyane cyane abo mudasangiye kamere, ingeso, imico n'imyifatire n'amarangamutima. Avuga ngo handikwa byinshi, ntabwo twabijya mu byose, ariko ndibwira ko mwumvise igitekerezo cye. Mwamusobanurira iki kuri ibi bibazo yibaza ku buryo umuntu yamenya ko ikibazo cyahindutse uburwayi?
Niba tuvuze ngo ibiryo byinshi cyane, akumva ngo akeneye igipimo cy'iyo cyane, urumva iyo umuntu afungura, iyo uriye urijuta ukabyumva, umubiri urabikubwira ko wijuse. Noneho hari umuntu umara kwijuta agakomeza kurya, ndetse binabaho yuko hari n'abamara ku rwose yakumva yagombye kurekeraho gufungura, ariko akajya kwirutsa kugira ngo bigabanuke yongera arye. Rero icyo wenda twavuze kurya cyane ni icyo cyo kurenza urugero, kandi umubiri wakubwiye kurekeraho ugakomeza gushaka kurenza. Ndetse urabizi ko umuntu yaguye ivutu atanasinzira neza, indi mirimo akora atayikora neza, ashobora kugira ibibazo by'igogora, akumva yabyimbye mu nda, ntamerewe neza. Mu by'ukuri ni icyo twakwita kurya cyane cyangwa se kurya ku buryo burengeje urugero. Gusinzira cyane nabyo tuzi yuko umuntu muzima asinzira hagati y'amasaha 6-8, ariko noneho ugasanga umuntu mukuru wagombye kuba ari mu kazi aryamye nka 6 za nimugoroba, agejeje nk'ejo 4 za mu gitondo atari yakanguka, cyangwa se yaba yanakangutse kare akajya mu mirimo ye, ariko buri kanya akaba asinzira, kandi nijoro ryose yarimaze asinzira. Ku buryo wareba amasaha 24 y'umunsi akaba yakubwira ko asinziramo nk'amasaha 20, ane gusa ariyo aba amazi. Urumva ko ibyo bitotsi birenze urugero,
birakabije.
Ni mu iyo sansi si ngombwa ko bidramatiza ngo ikimenyetso cya cyane mufite ni ikihe,
n'igipimo
kubangamiye, n'ibyo biryo bikubangamiye. Bara inzoga cyangwa se ibinyobwa umuntu anyoye bikamubangamira, agasinda cyangwa se akaruka cyangwa akarwana, kandi yagiye yumva afite umutima mwiza, biba byageze ku gipimo kirenze urugero, niyo cyane twavuga.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM na yo mumuji wa Baraka kumurongo wa FM nongo chenda na kane ni bichevine
Radio Communauté La Vérité ikorera mumuji wa Kiwanja kuri FM mirongo gwenda nugwenda ni bichezer
na uko wadukulichira muni mumajefa ya Uganda mungakumviga nirobija atru kuri radio ijugili yovora Voice of Muhabura kumurongo wa FM mirongo nani numu nani ni bichichenda
ni radio ijugili Ameriki misi yose kufa kuwambere kugeza kuchungiru.
Reka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi tukaba turi kuri metero 19 na metero 22. Ariko kandi ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com, Facebook na YouTube ni VOA Radio Yacu. Uyu munsi mu kiganiro muri isanga turaganira na Bwana Emmanuel Nyampatsi ni inzobere psychotherapeute akaba ari uw'umwuga kandi wikorera ku giti cye uvurisha ibiganiro akavura abantu bafite ibibazo by'imitekerereze biturutse ku bikomere byo ku mutima. Kugira ngo rero dukomeze ikiganiro cyacu serivisi mutanga Bwana Emmanuel muzitanga ku buntu abantu bashobora kwifashisha ubwishingizi mu kwivuza mu baca angahe mwatubwiraho iki?
Murakoze. Serivisi dutanga ntabwo tuzitanga ku buntu, birumvikana. Ngira ngo nta na serivisi z'ubuvuzi zitangwa ku buntu, zose zirishyura, usibye ko iyo hari nk'ubwishingizi nk'uko mubivuze bamwe bashobora kwishyura ku buryo buboroheye. Kugeza ubu rero serivisi ntanga buri wese ariyishyurira. Ntabwo nari najya muri gahunda yo guhuza serivisi zanjye cyangwa se za kampani yanjye n'ubwishingizi. Nabyo bizagira aho bigerweho, ariko kugeza ubu ushaka ko tuganira arampamagara nkamuha gahunda nkamubwira n'igiciro, hanyuma yakumva ashobora kuyabona akaza muri gahunda tukamufasha.
Mwatubwiye ko muvurisha ibiganiro, mukoresha imiti. Nta muntu mujya musanga akeneye guhabwa umuti ku buryo mwamwohereza ku bandi baganga, cyangwa akenshi ibiganiro biba bihagije kugira ngo umuntu abashe gukira ibibazo yari afite bijyanye n'imitekerereze?
Usibye no kuza ngo tumuhe umuti, ahubwo hari n'uwo tutirirwa twakira na gato.
Wabameza ate?
Serivisi dutanga ni serivisi ifasha umuntu wibuka ibyamubayeho. Buriya hari uburwayi bubaho mu mitekerereze y'umuntu, umuntu akageraho akaba agata ubwenge. Reka nkoresha iryo jambo guta ubwenge, donc akaba inconscient, akaba atazi ibiri kumubaho ibyo ari byo. Abo ngabo rero ntabwo tubakira muri serivisi yacu. Duhita tubasaba kwegera ibitaro bifite inzobere mu gufasha bene abo bantu batakibuka aho baherereye, ibyo barimo bakora, ibyababayeho. Twebwe ntabwo abo dushobora kubafasha. Ikindi wambajije utese ntabo mubona bakeneye imiti, hari umuntu ushobora kudusanga yibuka ibyamubayeho abivuga bisobanura, ariko nanone igipimo cy'ihungabana afite kiri hejuru cyane ku buryo yakenera imiti imufasha gusubira ku murongo. Abo nabo tubagira inama yo kuguma muri psychotherapy, tugakomeza kubaganiriza, ariko ntibibabuze no kujya gufata iyo miti, kuko nayo igira uruhare mu kugabanya ubukana bw'ingaruka z'ibyo bitekerezo by'akajagari biba birwanira mu mutwe we.
Ngarutse gatoya ku bantu badukurikira cyangwa se bajya kuri Facebook yacu mu buryo butandukanye. Hari uwari watwandikiye yifuza kubaza ikibazo yari yanifuje ko twamuha ijambo rwose biramutse bishoboka. Twamubonye telefoni kongera igacika, ntago turimo kubasha kuvugana nawe, nako ndibaza ko ikiganiro azagikurikira ku buryo yenda mwamu nabaha ikibazo yari yabajije. Ni ibintu birebire yavuze ku buzima bwe, ashobora kuba akeneye ubufasha bwimbitse iwanyu, ariko reka ngerageze gusoma muri makeya. Yavuze ati nagiranye ikibazo cyanjye kirihariye. Ni ikibazo n'umubyeyi kuva nkivuka ntaruzuza n'umwaka, ku buryo namenyanye nawe nkuze mfite imyaka 18. Kuva twamenyana ntiyigeze ashaka ko nisanzura mu muryango nk'abandi bana, ahubwo ibibazo yateje nkiri uruhinja byariyongereye, agera naho afata ibintu byo mu rugo akabihisha cyangwa akabijugunya, akihererana abo mu rugo bose akababwira ngo bose arabanyangisha, bigera naho uwibagiwe aho yashyize ikintu cye agahita yihutira gusakuza mu rugo kandi agasakuza amvuga. Byaje kugeraho noneho bitangira kugaragara ko biba ari ukumbeshyera, noneho ahimba ikindi kinyoma ngo ndamutoteza ngo ndanatukana cyane, ahita agenda. Ariko mbere yo kugenda banza guhamagara kuri telefone abo bavukana, abandegera abasaba ko bamufasha ngo bakanyirukana, ahita agenda ahantu ntazi. Byaje kuba rero ko bashakaga kunyirukana ariko mbabera ibamba ndabyanga. Kugeza ubu ikibazo mfite kuri iyi saha, ese bibaho ko umubyeyi yanga umwana we kuva avuka kugeza akuze, nta kibi na kimwe umwana yamukoreye kugera aho umubyeyi yifuza ko baca umwana we mu muryango? Murakoze, ariko mubishoboye mwamvugisha nkabaha amakuru neza. Twamugerageje rero ntibyakunda, nagira ngo mugire icyo mumubwira.
Ndacyumvamo ibibazo bibiri. Hari ikibazo ku mubyeyi we, ariko hari n'ikibazo no kuri we ubwe. Ikibazo ku mubyeyi we n'icyo asorejeho ati bibaho ko umubyeyi yanga umwana we kuva avutse kugeza ashaje. Bibaho cyane, kuko kurera ni ugutanga, kandi hari igihe urera ariko udafite icyo ureresha, udafite icyo uha uwo ugomba kurera, kuko wenda nawe utigeze ukibona. Aha turabikeka kuko tutari kumwe n'uwo mubyeyi, ariko umubyeyi wanga umwana we mpereye no kuri experience y'akazi nkora, ukunze gusanga nawe iyo umubajije uti warakunzwe, witaweho uri muto, yarakubwira ati ntabwo nitaweho, naratereranywe, ntabwo nahawe umwanya, ntabwo nahawe agaciro.
Bimwe bavuga ngo ntawe utanga icyo adafite.
Nanjye mbyaye guha abandi agaciro birananira, kubera yuko ntazi uko bahabwa agaciro. Kuko rero nyine nk'uko ubivuze, ntawe utanga icyo adafite, biramugoye kugira ngo azakunde nawe atarakunzwe. Burya nicyo kibazo cy'uburere abantu benshi bafite muri iki gihe. Umwana rero biramutangaza, kuko akiri umwana we yibwiraga ko umubyeyi ibintu byose abishoboye cyangwa se yabibonye, bigatuma rero agwa nawe mu kibazo cyo kwibaza nkomoka he, nkomoka kuri nde, isano yanjye ni iyihe. Icyo ni ikibazo gikomeye umuntu wese aba akeneye kubonera igisubizo mu buzima. Birumvikana ko harimo abatakibaza kuko batigeze bahura n'ibyo bibazo mu buzima bwabo. Yakuze bamukunze, bamwitayeho, bamuha agaciro, ntiyigera yumva yuko icyo kintu cy'isano ari ikintu gikomeye. Ariko umuntu utazi aho akomoka, utazi umubyeyi, ufite umubyeyi wamwihakanye, ufite umubyeyi wamutereranye, utazi bene wabo, usanga icyo kibazo yakigize kikamubera n'ibamba. Ariko nabo iyo tubaganirije bashobora gukira. Ubwo rero uwo natugana tuzamufasha kwiyakira nicyo cyambere hanyuma no kureba niba hari icyo yakora kugira ngo umubano we n'umubyeyi we ukomeze kandi nutanakomeza ye gukomeza kubangamirwa n'ibyo umubyeyi yamukoreye
Innocent rero ubwo twizere ko abyumvise yumvise nama mu muhaye azabagane hanyuma mumufashe kurushaho kuko iyo tubasha kumubona yari kwisobanuriza ibindi gusobanuza ibindi yabatumvise ariko ko nkurikije uburemere bw'iki kibazo ndumva bishobora kuba byanamuviramo bya bindi mwatubwiraga byo kuba umuntu uvuga ku giti cyashobora kwiyanga cyangwa se akaba yakwanga n'abandi cyangwa ntanabizere biturutse kuri iki kibazo cy'uko n'umubyeyi we atamukunze atamweretse urukundo cyangwa se ngo yifuze kumuha agaciro ke nk'umwana yibyariye
birashoboka cyane bishobora kugira ingaruka nyinshi akagira uburwayi bumwe na bumwe agira mu mubiri buturutse kuri iyo mitekerereze nako gahinda ashobora kujya mu biyobyabwenge n'ibindi bintu bitwara umuntu akabishakiramo ibyishimo yaburiye mu muryango cyangwa yaburiye mube n'ibintu bishobora kumugiraho ingaruka nyinshi zitandukanye
tugiye gatoya ku bijyanye n'akazi mukora mwatubwira zimwe mu nzitizi muhura nazo hari aho mwakomojeho ku bijyanye no kuba abantu batisanzura abantu benshi batisanzura ngo bavuge akaba ari ku mutima ariko nk'izindi ngorane muhura nazo mu kazi ni nk'izihe
wenda ngumye muri uwo murongo w'ibituma abantu batisanzura hari icyo cyo kumva umuntu atinye kumena amabanga ye nyamara kandi tuba dufite inshingano ikomeye yo kubikira ibanga abantu baje batugana buriya ntabwo tujya tubwira hari nk'uwaza hari nk'abana baza akaza aherekejwe n'umubyeyi we umwana yamara kumbwira ikibazo nkamubwira nti urumva ibyo bintu tutabibwira papa cyangwa mama akambwira toya ati ndumva ntaritegura ko kubimubwira si ngombwa ko abimenya mama we cyangwa papa wamuherekeje ashobora kuza akambaza ati se byagenze bite mpita amubwira ko igihe umwana yahisemo yuko ntabimubwira umwana azabimwibwirira ariko njye ntashobora kumena ibanga ry'ibyo navuganye nawe kuvuga rero iyo ni inzitizi iri mu mitwe y'abantu ariko idafite aho ihuriye n'umurimo dukora kuko icyo cyo kugira ibanga ni nacyo giha agaciro umurimo dukora kuko uramutse ubivuze undi akabimenya yazabwira n'undi yuko mumena amabanga ntawazigera yongera kubasanga indi nzitizi niyo nanone ni imyumvire abantu bavuga bati usanze umupsikoterapeute nuko uba ufite ibibazo byo mu mutwe mu kinyarwanda ibibazo byo mu mutwe bikunze gufatwa nk'icyo twitaga ubusazi ntabwo bigikoreshwa ubu ngubu kubera ukuntu byashyiraga umuntu mu kato ariko umuntu ahita yumva ko muri we atari umuntu usanzwe hari n'uwigeze kuza mugenzi we yamubwiye ati ngwino baragufasha araza turamuganiriza arishima arangije arambwira ati ntakubeshye nari nzi ko hano haza abasazi araseka aratanga aravuga ati sinari nzi ko aha hantu umuntu yahaganirizwa kuri ubu buryo numva ko bazana wa wundi baziritse uterana amabuye kubuza abantu uburyo ntabwo nari nzi ko umuntu ufite ikibazo gisanzwe yaza muri izi serivisi urumva rero iyo myumvire nayo yo kwibwira ngo haza abantu barembye nayo ituma abantu bagikanyakanya barwana n'ibibazo ariko ntibaze yabona bimuyobeye akabona kuza kandi wenda yabifatirana hakiri kare hari n'ingaruka zimwe byashoboraga no kuburizamo abandi rero ni ukumenyera imiti indi nzitizi duhura nayo niyo abantu bamenyereye imiti wamubwira uti ariko turakuvurisha ibiganiro tugatese ati nta n'ikinini mutanga tuti rwose turaganira ati none ze ko ntasinzira kuko nyine azi wenda abandi bantu banywa ibinini kugira ngo basinzire twamubwira tuti no twe tuzakuganiriza kugeza igihe usubiriye ku murongo utanyoye ikinini agahita rwose yumva tumeze nk'abasazi agahita iyo gahunda yireka akavuga ibyo ntago dushobora rwo ntago nshobora kuza abantu bamenyereye imiti rero nabyo n'indi nzitizi duhura nayo hanyuma rero abandi na mikoro make ikibazo cya mikoro kandi nkuko nabivuze niba nkora nka kampani ngomba kwishyura imisoro ngomba kugira n'ibindi nishyura nanjye ngomba kugira icyo nsigarana birumvikana ko ndishyuza nyine kugira ngo ibyo byose bishobore gukorwa umuntu rero akaba afite ikibazo ariko afite ubushobozi buke ugasanga biramunaniye hari gahunda turimo dutekereza yo gukomanga ku miryango itegamiye kuri leta ku miryango itari ya leta ikunda gufasha abantu bafite ibibazo ku buryo wenda hari nk'abo umuntu yabona akababwira ati nsanga uriya muryango ushobora kukwishyurira ni gahunda turimo dutekereza kugira ngo igifasha abantu bakeneye serivisi zacu ariko bafite amikoro make cyane
byaba bibabaje umuntu aramutse abashije gusobanukirwa kumva ko izo serivisi zishobora kumufasha ariko amikoro akamubera imbogamizi
ya birababaza ariko nabyo birahari gusa ariko buriya mu bitaro bya leta mu bitaro bya district hari izi serivisi kandi zo zinakoresha mutuelle de santé gira inama abantu bumva bafite ikibazo cyo kuza muri gahunda nk'iyi yihariye itari ya leta ko bagana ibitaro by'akarere baherereyemo ubu nta bitaro mu Rwanda by'akarere bidafite aba kansela kandi bakabakira ku giciro cya mutuelle de santé
sinzi uko bikora
hagabanya iyo nzitizi yatumaga abantu bumva batinye izi serivisi kubera mikoro make
ariko izo serivisi mutanga bisaba sinavuga ngo ni uguhozaho bisaba ko umubona n'inshuro nyinshi kugira ngo muganire noneho ubashe kugera mu mizi y'ikibazo sinzi niba aho handi ku bitaro cyangwa ahandi niba bashobora kubona inshuro zihagije zatuma babasha gusobanukirwa n'ikibazo
ndatekereza ko bazibona kuko n'abapsikoterapeute babyigiye kandi bafite iyo nshingano yo kwakira abantu bafite ibyo bibazo ngira ngo rero nabo baramutega amatwi bakasuzuma ikibazo afite bakamukurikirana kugeza igihe asubiriye ku murongo
ntabwo byoroshye ariko n'ugukomeza mukagerageza gufasha abantu uko bishobotse kose cyane cyane ko abantu banyuze mu bintu byinshi bitandukanye
ni ibintu bitoroshye hari no kugera imbere akakubwira tumva ati no kuvuga ibyanjye mbura aho mbihera cyangwa se iyo ngiye kubivuga akandi gatima karambwira ngo ni hahandi hawe byigumanire ni ibintu bitoroshye cyane cyane abantu babonye ibintu bibabaje cyane biteye agahinda kenshi ntago biborohera kubivuga nanjye nishyira mu mwanya wabo nkabumva harawusanga ko kukurikije uburemere bw'ibyo yabonye bidapfa kumworohera kubivuga cyane cyane ko n'icyizere aba ari gike hari igihe avuga ati se nabwirwa n'iki ko nzakira ni nk'umuntu utinya ko bafungura igisebe cye bakagitoneka ariko ntibongere kucyomora neza ngo gishobore gukira
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Gira mis yisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mwatubwiye ko umuntu yishakamo cyangwa asangamo igisubizo. Bwana Emmanuel Nyampatsi najya ngo mwongere mwibutse abadukurikiye muri uyu mwanya, hari abashobora kuba bumvise ikiganiro muri aka kanya aribwo bakigifatirana, mwakongera kubabwira aho mukorera, amasaha cyangwa se iminsi umuntu ababonaho muri makeya.
Dukorera mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kicukiro, ngira ngo abakeneye serivisi zacu ni byiza ko baduhamagara kugira ngo tubarangire neza aho dukorera, ariko naho ngaho ni muri ako gace. Rero tuboneka iminsi yose y'akazi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, ariko kugira ngo umuntu tumuhe serivisi arahamagara tukumvikana umunsi n'isaha. Birumvikana ko ari iminsi imwe n'imwe tuba dufite indi mirimo turimo, bigatuma rero tutabasha kuba duhari buri munsi ku buryo umuntu yazi igihe ashakiye, ariko iyo twahanye umunsi n'isaha iyo gahunda ntacyicamo araza tukamufasha.
Ubwo se ko mutubwiye kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, hari uburyo mushobora no kuba umuntu mwamuha randevu muri weekend nko ku bantu bataboneka mu minsi y'akazi?
Bibaho ariko ntibikunze kubaho, kuko muri weekend dukunze kugira izindi gahunda zuzuzanya n'izi. Iyo ari umuntu udashobora kuboneka hagati yo ku wa mbere no ku wa gatanu, dushobora kumuha gahunda ya weekend, ariko ntibikunze kubaho, ntibikunze gukorwa.
Kugira ngo umuntu abone iyo randevu, noneho mwaduha telefone, mwatanga telefone umuntu ashobora kubahamagaraho?
Ni 07/8/42/25.
07/8/42/25.
Yego.
Hari ikindi mwamwifuza kugeza ku batwumva wumva cyabafasha tutavuzeho muri kiganiro?
Ndumva ntacyo tutavuzeho, wenda byaba gushimangira muri rusange ibyo twavuze. Ni uko nsaba abantu batandukanye bafite ibibahangayikishije mu mutima, bafite ibibabujije amahoro, bafite ibibatera kwiheba, bafite se ibintu byose bituma bumva batamerewe neza muri bo, akenshi batazi n'impamvu, kudatinya kwegera serivisi nk'izi zacu, kuko nicyo zibereyeho kugira ngo zongere zibafashe kugaruka ku murongo. Iyo umuntu amerewe neza yishimye ababyumva, ariko niyo amerewe nabi ababyumva. Rero uzumva bimubayemo igihe kinini, tugitangira navuze ko akenshi nko guhera ku mezi atatu kuzamura uri mu kibazo kidashira, kiba gishobora kugukururira ingaruka nyinshi cyane. Usibye n'ibibazo by'imitekerereze, bigira n'ingaruka nyinshi ku mubiri. Ujya wumva izi ndwara zitandura, burya inyinshi zifitanye isano n'imitekerereze y'umuntu. Rero ni ukugira ngo dushishikarize abantu kutabanza kuremba kugira ngo bashobore kutugana ngo tubafashe. Igihe cyose yumva afite ikibazo yaburiye igisubizo, ni nk'uko urwara gripe ukajya kwa muganga, wakomereka ukajya kwipfukisha, na serivisi z'ibibazo by'imitekerereze z'ibikomere byo ku mutima nazo zirasanzwe nk'uko warwara ku mubiri ukajya kwivuza. Rero nagira ngo abantu babishishikarire, bumva agaciro kabyo, hanyuma baje batugana kugira ngo tubafashe, kuko mu Rwanda icyo cyuho gihari cy'uko abantu benshi bazi ko serivisi zifasha ku bibazo by'imitekerereze zihari ariko ugasanga abantu benshi batazigana.
Bwana Emmanuel Nyamatsi, inzobere mu mwuga wo kuvura abantu mukoresheje ibiganiro, mukamuvura afite ibibazo by'imitekerereze nk'uko mwabidusobanuriye, ibibazo byaturutse ku bikomere byo ku mutima. Ndabashimiye cyane kuri ikiganiro muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Nanjye ndabashimiye, murakoze cyane.
Reka dushimire n'abadukurikiye muri ikiganiro, abatwandikiye baduha ibitekerezo ndetse n'ibibazo nifuzaga gusobanuza. Amajwi yafashwe na Fatuma Karara Arimas, kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimiye cyane rero kuba mwakurikiye ikiganiro no kuba mwaduhaye izo nama n'ibitekerezo. Tukaba tubifurije mwese ubuzima buzira umuze, naho ubutaha mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika. Yo, yabaye kusubizo cyacu.
byabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu